matenga talina bigambo. That is my type of girl. One piece and what's going to be a tamanyo. I fancy such a girl. That is my type of gun. One piece of what don't you ever come on your food. I fancy such a gun.
Ataka any jali hule ataka any shame. You go up when you keep a book, I put your police book again. Nataka any more.
Aqua tampon and polybi, yes, yachfuga. Bullying better on the yachfuga. Never even mugay and never mujokanga balaba. Tamanda mama manya mechibuga ayongeza mirembe gayani za umami buli kalungi konana kakola akonze sabu kujonga tegekera umami buli chinungi tonana chimua
apaka eneli waza yule wakunichomeza nami nitamliwaza kisha nitakuja kumuoa mimi moyo mpweke sina la kusema mimi mpweke mwana dada mpweke Nipenamba nikupigie
Omuchana wechichi watenga talina bigambo That is my type of girl One piece and one gonje batama nyogufumbo I fancy such a girl
Atakae ni jali yule atakae ni eshim Yuko wap Mwenye tibabu kali kuja kunitibu kweke Nataka ni muo
Sasa mwina niko singo Nina msaka mwana dadali singo Akitokea nitafungua mlango Sina maringo, sina tabu niko simple Baru nipo nipo kama mwana falsafa Tayari kuwa mwana nduwa kama inspector Zawadi kemu kemu na mabezi tam tam Hata vinjali atakaye nifalich Kati wakitanga wakichaga nitaoa Hawe muganda mnyarwanda hao mubidunda Sito jalka bila lake mye nitampenda Mkama yupo ninataka apa aje
Omuchana wechichi watenga talina bigambo That is my type of girl One piece and one gonje batama nyogufumbo I fancy such a girl
Atakae ni jali yule atakae ni eshim Yuko wap Mwenye tibabu kali kuja kunitibu kweke Nataka ni muwe
Wechikati noni nakafonze mwena mula Nene mera kona yendo matandaziza Natuka kehu wene mubaza tebeyo jasula Nemu mikwano jehu numana tambuza Ululala na mula wana yate wena mwefasa te ya nyega Na uliranga nswaziza Na siva kone kukubo kutuso bude waziva Unumana ntuziza Choya gala chikuseza Neboma toli na taimu matu chikulinza Singa gain Wana muwala lanzunziza Una yeka peri noko bemesi munonyeza Singa lang Wana wanyago wakaviza Una yate wemazo kumufuna Ampumu za bansalom Ne wankuwade ya niziza Kukomere do mufunziza muvala Omuchala wechichi watenga talina bigambo That is my time type of girl One piece and one gonje batama nyogufumbo I fancy such a girl
Atakae ni jali yule atakae ni eshim Yuko wap Mwenye tibabu kali kuja kunitibu kweke Nataka ni muwe
Picking up to all the ladies King Steven alongside Queen Downward J.O.B. Records Blessed Records Lord of His mercy
Kibongo bongo hapa na kiganda ganda Sunajua tena hapa